ehleni sicho kuwe uye wandimamela na uye wandimamela unvile xanisicho uye wandimamela uye wandimamela na bendixhomeke kuwe ndazilibala uba ndingubani ndazilibala lonke ixesha lami ngaphandle kwakho bendixhomeke kuwe ndazilibala uba ndingubani ndazilibala lonke ixesha lami ngaphandle kwakho
Yala nitemba, nitemba Kanto zongi